drag. How are you, Zabi? Tabi ya kodondo. Ya tupa wenda. Ndo wenda nyakwari nene yo. Abongo wenda. Kore wenda nyakwari nene yo. Kulo mulki banjo nagi.
Every change.
Saibu yangu, makonyaga.
Saibu yangu kadao bunda, rafiki yangu makonyaga, rafiki yangu kadao bunda.
Kevin Sodongo,
urafiki ni mali usipojua.
Shady the great
Jenny, urafiki ni mali nawambia. Tengeneza urafiki ya utajuta, tengeneza urafiki ya utajuta. Urafiki undugu nakwambia, urafiki undugu nakwambia.
Engineer Vincent Nyinya,
undugu siemba nesa moroka wako yombata, wachimu wanyero pile pile wakunda.
Alandoremu
okunda tosipa chile kenda moku mia kwenye. Ogunda to see but you look at the mocking alone. Ogunda to see but you look at the mocking me at one.
Nathaniel Dong.
Eromos and a pity was on Gabi Mosri Sok. I can't do so for Molo Mosif Niggis like a jogger.
A Mosanot in the world, Chet Mosana, Colisa Boy. What the Calarega you came? Chet Mosana Moriso Dari,
Mosimili Santi Uri, Manakaru. Musina kadia, imusina anti managateli,
imusina shali, Margaret, Pamela, chaki musina minchief, egi Margaret nyanyabera, wapi munu chief, kudusi torwa,
urafiki ni mali, nawambi. Urafiki ni mali,